breaking news out of Nairobi, Kenya, where
demonstration by people angry over planned tax hikes has turned deadly.
He's a dead.
Grandmaster, technique.
Hey, Tom.
The sound of gunfire echoing through the streets of Nairobi.
Five people are reported dead.
Protesters have managed to access parliament buildings.
We don't care.
Niko riko na ngoja galaita, delirido na beba mafaita. Onge ringo na kuja na die hard, pizzo nilito na niko na supply. Nikipita na nitasalasia, pale besha au nitasalasia. Huyo pasta na penda lazana, lipata sadaka kachenji gidaya.
June 25th,
alikuwa na turn 26 on June 25th, night park, mweka 6 feet deep. Wakidi wangapi, wakidi na napi, wazazi kidnap. Mama mboga na lia na choke. Boda boda na semu na joke. Hidi manga mekuja kurok. Rada ni dati hanifa na pok. Ibrahim Traore Ogola bado uniform. June 25th, Commander Unicorn.
Kenya experienced an unprecedented attack by a group of organized criminals.
Wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi, ati vijana wafanye fujo Kenya, tutawakomesha.
24 people dead. Your Excellency, do you have blood on your hands?
I have no blood on my hands.
12-year-old took 8 bullets. What did you tell the mother of that boy?
That boy is alive, right?
Gen Z kuwapeleka na rada, city mocha kutujaza pamba. Kina Rex kweke wala wama, chungu ya mwana kuzikwa na mama. Hizo riswa zinaga maana, makanisi wa kupigwa bahasha. Kura next bado watasimama, wa Kristo bila msalaba. Religion ya jaba, nikikufa nitaenda kwa baba. Kuliza father mbona baba ajaenda kwa baba. Cheki kipara, nyele alinyolewa vibaya. Sendi kwa baba, sipendi matanga, mniache na manga. Don't you look king, don't you look king, don't you look king. God be 27, bana hiyo vote tutaflee. June 25th. Then 25th, walitupeleka 6 feet.
We do not want this. And we're here to tell you guys that we're tired. Next come up, MPs wakivote yes, tunawa recall.
Young Kenyans who are demonstrating for their rights. They're demonstrating with flags and banners. They're being tear gassed.
Peaceful demonstration when you're a couple of barawan, don't have to go back and listen to me. What is it for the world?
Tugeomba serikali yetu bwana Ruto, tafadhali turudishie huyu mtoto, na tumesema ni sorry kama amekosea.